Mabeshto wa Afrika tunakuja masaa wana spend time na furaha ku live na vitu mingi yani vitu kibao na baadaye ni mashida kibao mawazo mingi na msoto kibao inje mpaka ndani bala tena wamebleki wanani itawaria mie sita nyua nywele nitaweka rasta na ndevu mingi kama za Osama shule bonoma chini ni Sahara safari boot niziweke kando blackout nitawasha kando deep flow mi uwasha bila kubleki Kula masaa, unakula 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 masaa, wewe kula masaa, ukiwe time, si tunakula masaa mpaka kwenye waistline bila kupanga line kama tight run, economic you are tight kila siku ni crime, shindilia shikilia kama uko na time, shikilia kimbilia bado uko na time. Ni short, basi uwe kula masaa Achilia katikia boss, tuko na taa Siko aba kueka microphone chini ena Niko aba kuelevate skills angu ena Niki blow, mini blow mpaka sky tena Kwani nataka ni flip aje ebu sema Niki speed paka core, isiweze tena Ni move toko moja father stinde tena Na bado bra pa jengia kitengela Nataka kuwa famous kama Makavela Kula masaa Yako hiyo yote Achilia yote Yako hiyo yote Achilia yote Adisia yote